Baba jajamba tano le botso re khalere lwe. Company ga tshega la paine dan ge tore ga sfatheo. Always knew I was made for this since na kwela ba mphusha ga prem. Braya ga sarasa ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Stack, 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 stack. A ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Stack, 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 stack. A ke nya ke di chome ke nya ga la stack. No benki ke bo wange na le ba khoutu wa seros benki sambiza bra kompala ri down nga bona we giri le brandy stega the drive like willem ni khoka bentley tselele mt nyapa si nyagela boys ka ro regile paina sa tswara di mt ke ba betha phonza ba bore mara ba betha ke line why is a make sense ke ba na ke na ga tlo betha ka line ke fu thumetse ke tshela ponya de ka nete ke khawile change khobelo ntabela yona e tletse ke busy for the decide slime behind the deck, we shall need a track. Denied. Yalla, bare kong kring gore kubala match. Galaxy boy, emboss, toe, 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 when I'm in my bag. Brewa ka kopelo, trello, kepa, we take a le kepa, boy, yeah. Baba jajamba tano le botso re khalere lwe. Company ga tshega la paine dan ge tlo rega sfatheo. Always knew I was made for this since na kwela ba mphusha ga prem. Braya ga sarasa ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Stack, stack. Stack, stack, stack. A ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Stack, 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 stack. A ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Dilo ra chencha no le di crash tsa ga di thoma lo mfollow. Umfile ha ke no wa sanya go lo ntlwela ro betha ke kholo. Bere la masepo ga re ga rush forward ba no no ke mo fomo. Le popo ga ranga so cha thupeli game re beile mo stofo. Manega sampona ke bethile vupsi ke tshwere game ka mo potle. Le bare hip hop di orla grile ba betha so spata go khone. Se branch sa feta ke bua ka sbogo ke nya ke lo dotla mo vene. Di bossi di fire o ga re ke tsentse parafene ka mo pene. Brass Candelera la mja le le bobunchi. Kasiga Friday ke crime scene uphili wa si movie. Faka ponyata ka stanye sa babi machena wa sabi ka sushi. Kemo le mfana pira rakha wana le drama re vaire la movie. Baba jajamba tano le botso re khalere lwe. Company ga tshega la paine dan ge tlo rega sfatheo. Always knew I was made for this since na kwela ba mphusha ga prem. Braya ga sarasa ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Stack, 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 stack. A ke nya ke di chome ke nya ga la stack. Stack, 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 stack. A ke nya ke di chome ke nya ga la stack.